It's time stamp production.
Ooh, it's a drama dance. Aju Peru, aju Peru, aju Peru.
Come on, aju, 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 aju,
aju, aju, aju, aju, aju, aju, aju, aju, Kamficha, heti keshive kamficha. Kamficha, umama putana kamficha. Kamficha, hamuchabana kamficha. Umakuna na chomo, uji umakuna na tomo. Umakuna na chomo, uji inyuakuna na tulumu. Umakuna na chomo, uji umakuna na tomo. Umakuna na chomo, uji inyuakuna na tulumu. Me and Jose my land. Ocho konde boss my brain. Hey, she say weather for two, God love for two. Hey, I konde try maintain, make her find my ken. Hey, if I'm fuzi la kalia,
osi mubulunga da kupolia, kupolia. Naleji mabo, akwandi jizi umujiana. Naleji mabo.
Kamficha, umama watana kamficha. Kamficha, heti keshive kamficha. Kamficha, umalibatana kamficha. Kamficha, hamachabana kamficha. Umakuna na chomo, uju umakuna na tomo. Umakuna na chomo, uji inyuakuna na tulumu. Umakuna na chomo, uji umakuna na tomo. Umakuna na chomo, uji inyuakuna na tulumu.
Enisti dancho kipi, huh? Faka na kuneba na chondi yitai jean. Okwa nemecha hijengo chalo di dry jean. A pull of hope, siba tana de resort. Ega fune zibu yedi chendi na chawo na tight jean. You say your gear bad, watch telemundo. My ex-girlfriend, fine boss in here do. You don't the best cause I'm doing what you can do. Chill, calm down, see my punchlines you don't know. Just the other day I saw the girl she no believe, oh. Riding my Bugatti, she was like sorry to leave, oh. Always on my mind that she was not even divine. Of what we seem to keep in here, nika neku hari na dream chai. Onye na maro maro ta na choki biaro board. Onye ne soro puta kwa before you be on board. Opu ni siki di tani luki biya de kwa door. I pass a pita kwa every day, we done the two ball.
Kamficha, umama watana kamficha. Kamficha, heti keshive kamficha. Kamficha, umalibatana kamficha. Kamficha, hamachabana kamficha. Umakuna na chomo, uji umakuna na tomo. Umakuna na chomo, uji inyuakuna na tulumu. Umakuna na chomo, uji umakuna na tomo. Umakuna na chomo, uji inyuakuna na tulumu.
Drama, E-Retro Mix.